cool.
OG.
Tabidi wani juu.
Yeah, yeah.
Basi weka mkono juu. Hey, vile na bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo nite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Na nanringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya Jaju wa reproduction. Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasuku lakini kombato ni custom. Penga nalia, mi upenda vile una love njo. Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende chepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende. Minasikia mademo kamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mamaraya. Nakisho tunenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so we dole score required. Usichomeke you, I'm a studio, but a PhD. Tupatana now, Kilimani kama CUST. Social media, the social studies. So nowadays, ukita kutikitha, we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma, ndio sampuli ya homology. Ata reproduction, pia syntopic wa biology. Bora kuna chemistry, Pamela can just follow me. Mile ndofu kubwa, noma sana, nyaka buogoji. Sina marafiki, stack in bogin is true. Munataka nblande kiasi, ndio munisu. Isi ti ya usherati, tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool. OG
akiwala yo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You ndovu ni cool. Akiwala yo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You.
Okay, baby, mashana mbe napenda form za kunlenga lenga. Anaka mlami but inami ya mesoteka. Nimezo ya njerinda, luna violeta. Nimezo ya msupa, kinroll ya kavela. Atena gorilla, wall, siwezi penya. Unadai mate na conform za ketepa. Kauwezi buy your drinks, ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah yeah. Hey. You. Okay, I say oh. Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Either nimepagao ni juju.
Cocktail ya Masai na Mkikuyu. Akona gapo ameno na bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inaga lugu. Kiswahili ni nayo hadi kizungu.
Vile meni bam bam shiroe mabe bogen shumartae. I'm the bad man she loves.
Oh, eh, vuta bzikwe kakwa mood. Kavile champagne usavu wanga nude.
Ay, champagne uonja ka juice. Nupiga kataska ju. Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You.
Ay, ay, ay.